Now me quiet, you bitch.
Only you. Kuna mchana unaniwaza mema, siwasikizi waoma na wendo kusema.
Love me.